WestsideMusicBlog.net.
Pepo ni nyanja, ziribe makutu, kama mawanu, zima wamba, yes. Zonse ndaona, inene masawanga, muda zirenga, ndinu, ni mawanu. Ditani sichi mfera, ino moka nangola, mawanu sabwerera pata behe. Titika inu mukalamula mauano sabwerera pachabe, sabwerera sabwerera mauano sabwerera pachabe, sabwerera sabwerera mauano sabwerera pachabe. Kutari kwa peze kanye nyezi kumwe mbala meni ndege zizi ngafike ko pomwe pama imatuwa mu lenga lenga mu palibe cha moyo chinga yandikirepo anaziringa dimau wake dimau chabe zonzezo inu ndimau chabe. Ditani sichi mfera inu moka nangola mauwanu sabwerera pachabe. Ditani sichi chitika inu mukalamula mauwanu sabwerera pachabe, sabwerera sabwerera mauwanu sabwerera pachabe.
Downloaded from WestsideMusicBlog.net.
Tricky Beats.